Eo wanangu mambo vipi, Taliban Tiong'e hapa hivi nimetuli dhana DJ Lava 254.
We baby, kuna unajongelesha mwenyewe
Taliban Tiong'e kuna wana
Massive gang.
Yeah.
Nauliza wanangu we, nikitoka leo nimtashije?
Nimtashije?
Nauliza wanangu we, nikitoka leo nimtashije?
Nimtashije?
Nauliza wanangu we, nikitoka leo nimtashije?
Nimtashije?
Sauti za huku na kule, wanabweka etini kwa bure. Mziki na biga mwelewe, simfosi kunguru jitowe. Na wala sogo vizao kelele.
Hamnilishi, hamnifish, maisha ya kwangu mwenyewe. Sekate kate tama.
Waya wanangu tuka zero,
tuka zero.
Waya wanangu tuka zero,
tuka zero.
Waya wanangu tuka zero,
tuka zero. Tuka zero, tuka zero.
Uliza wanangu we, nikitoka leo nimtashije?
Nimtashije?
Nauliza wanangu we, nikitoka leo nimtashije?
Nimtashije?
Nauliza wanangu we, nikitoka leo nimtashije?
Nimtashije?
Hata kama mipati man na waza kumuka,
wewe nitwa kwambea kwa godi.
Nunuwa rendi nita nunuwa lambo. Sana moti na janda man,
jitumeni msahau nikotoka.
Wale 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 waso nipenda wale, na baro nitapare kwa uwezo wa jalali.
Shehe, shehe. Boya wanangu tuka zero,
tuka zero.
Boya wanangu tuka zero,
tuka zero.
Boya wanangu tuka zero,
tuka zero. Tuka zero, tuka zero.
Nauliza wanangu we, nikitoka leo nimtashije?
Nimtashije?
Nauliza wanangu we, nikitoka leo
Sega vipi, nusiwezi pome. Wakandete mabiti, wale watu na visendi. Vijeweka mziki, vicha vimeja vingi. Si unapiga firimbi, siya tutaki refa.
Waite, waite, waite,
wale watoto.
Leo ni kupati, kupati, kupati.
Una waka mojo.
Kome na kijiti, shikisha, shikisha.
Waka majogo.
Tunachomashisha, tunapiga kodi. Wait, leta kombe na watoto. Tunachomashisha, tunapiga kodi. Wait, leta kombe na watoto.
Leo ni kupati, pati, pati. Leo ni kupati, pati, pati. Leo ni kupati, pati, pati. Taka nile, taka nile, taka nile, taka nile, taka nile, taka nile, taka nile,
taka nile, taka nile, taka nile.
Oya masela vipi, mzenu siwezi pombe. Waka mlete mabiti, wale watu na visendi. Vijeweka mziki, vichwa vimeja adiki. Si unapiga firimbi, siya tutaki refa.
Waite, waite, waite,
wale watoto.
Leo ni kupati, kupati, kupati.
Una waka moto.
Kope na kijiti, shikisha, shikisha.
Waka majogo.
Leo ni kupati. Najitisha, na watisha, pika pamba kani mpaka mina watisha. Shire haino gibila ya marafi, ware haino gibila ya marafi. Ware haino gibila ya marafi, ware haino gibila ya marafi. Ware haino gibila ya marafi, watoto kusika liwote ni wangumi. Ule watilali na misotembo wa mjin, warembo figa nane wakama kiachi. Nikimwaga mahela ni tebo siwanchi. Kuna nasigawa, tena na tena na tena na tena na tena.
tena na tena na tena na tena na tena.
Kubwa inga naomba nipe ya si,
naomba nipe ya si,
kanaomba nitoke tru,
kanaomba nitoke tru,
si kwa na
kwe kumanisha ni zombiwe.
It's the kids, baby.
Kubwa inga naomba nipe ya si,
naomba nipe ya si,
kanaomba nitoke tru,
kanaomba nitoke tru,
sikuwa na kesha kwa waganga,
kesha kwa waganga,
ili nizaririke,
ili nizaririke.
Eh, anaomba nipeke ase,
anaomba nipeke ase.
Eh, anaomba nitoke tru,
anaomba nitoke tru,
sikuwa na kesha kwa waganga,
kesha kwa waganga,
ili nizaririke. Shenze aleluya. Success, hallelujah. Kazi dikuwa peleke ya moto. Wezo mbuna juwa, wezo mbuna boa. Wezo mbiwe, mbi nyonya damu.
Mungu baba kumbe na wakila,
mikipata kumbe na wakila.
Sabodi kumbe na wakila,
kwanini
nikipata kumbe na wakila.
Wamenirogya,
wamenishindwa,
wameniweka vikao,
wamenishindwa,
wamenitupa kundini,
wamenishindwa.
Oya naenda kama nani,
naenda kama zombi.
Haleluya. Kwa jina baba sirudi kijijini. Haleluya. Bata mo success, hallelujah. Kazi diku wapeleke ya moto.
Wezo mbuna juwa, wezo mbuna boa. Zombi we, zombi nyonya damu.
Demwa kwa na kufa, demwa kwa na kufa, demwa kwa na kufa.
Nani, nani,
uya, kwani nani uyo? Nani uyo?
Nani, nani,
kwani nani uyo? Aloi mwaga pombe yangu. Nani, 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 nani,
anaye mtaka demu wangu.
Nani, 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 nani.
Umekuja kujirusha, ukunga nini tunakausha. Tunakula rabaka kuna kucha.
Chochote kula, tunarizika. Muda umefika, hakujirusha.
Alokalia kiti changu.
Nani, nani, nani.
Anataka shari amewaona wanangu. wanangu wanywe wote bili kwangu na leo silali peke yangu nani anamtaka demu wangu my boo nani anamfata demu wangu nani anamshika demu wangu my love nani anamtaka demu wangu
come down
nani yo nani 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 nani
nani nani
nani nani nani nani nani nani
Kuna sherehe uliwaza mapenzi tukawaza pesa ona yanavyokutesa si kwetu ni sherehe oya leo sherehe we don't really mind that tukikesha everyone can take in your shine si kwa sherehe pale sherehe
CBA. Nataka karanga mbichi, sa baby, hey, yeah. Nipe karanga mbichi, BBA. Nataka karanga mbichi, say baby, oh. Nipe karanga mbichi, baby, yeah. Nataka karanga mbichi, when salad, eh.
Nishakubisha makataji na makopa. Ama nise, mikuwa kolofa. Nikiwa sina kitu minita enda kukota. Mezi mezidi sana isila hizi. Utanifanya mintata. Nipite peku peku mitani kama crazy. Watancheka, yeah. Basi, yeah. Nipe karanga mbichi, baby, oh. Nipe karanga mbichi.
Achina wanama.
Chola kukumanga au natokea Tanga.
Mas
sikubali sela masikubuli mizwa suku misu mzimba koma sava koma sava nana aye sava aye sava nana
koma sava
koma sava
koma sava
koma sava
aye sava
aye sava
aye sava
to love you, would you still leave here with me if I have a dollar? You fucked up my brother, put lipstick on my collar. Could be my dirty secret if we keep it on the covers. Como sava, it's nice to meet ya. You couldn't wait, so you said fuck me in the car. What made you walk my way? What made you walk my way? Was it my smile on my diamond Rolex? You ain't seen nobody else in the place till you heard me say,
come on, Saba.
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 Aya Saba.
Aya Saba.
Aya Saba.
Aya Saba.
Aya Saba.
Aya
Saba. Sava,
como sava,
como sava,
como sava,
aya sava,
aya sava,
aya sava,
aya sava,
como sava.
Every day we party, every day we party, every day we party, every day we party, now every day we party, every day we party.
Nation. So when you see me just clap, break it down, don't stop. So turn around and clap, break it down, don't stop. I tried the. So when you see me just clap, break it down, don't stop. So turn around and clap, break it down, don't stop. I tried the. Every day we party, every day we party. Now every day we party, every day we party. Every day we party, every day we party. Now every day we party, every day we party.
Yeah, Philomena, your body nah, I can't deny. Me who be that? I Jennifer, kilometer on the regular. Baby, the worry now. See Sekina, shaking it now. Wiggle it for me, be breaking over me now. So take a talk on my cellular. Baby, whatever you want, I will give it to you now.
So when you see me, just clap. Break it down, don't stop. So turn around and clap. Break it down, don't stop. I tried the. So when you see me, just clap. Break it down, don't stop. So turn around and clap. Break it down, don't stop. I tried the.
Every day we party. Now every day we party.
done, but I want to. Your limbs are
where? My limbs are where? Natuna kuwaga wate muda kama wu. Nelimu bea, nelimi bea. Tena yote yote nika chini yuko juu. Mapenzi rangi rangi le, nikwa hivi yako vile. Labda nipenda nisipopenda saizi sazile. I guess I'm really not too late, but this what I want to say. My baby, I don't miss you. Oh yeah, yeah, yeah. Girl, I miss you. The way I touch you, the way I talk to you. Oh, your love. Whoa, whoa, I miss you. Girl, I mean to you. Yeah, I wanna see you, you're not time. You in my mind every time. Girl, I miss you. Wanna see you, you're not time. I mean, I miss you. Girl, I miss to see you this time. I mean, I miss you. Girl, I miss to see you this time. Una mpenzi najua, anakupenda najua. Tena kakuficha kama siyataki kone. Ila kwako likuwa, mizigo nimetua. Ama ndoli cheka na nyani mevuna mabua. Angekwepo mama, ninge mwambia. Likupenda ngine liachana nao. Wana niuliza wana, washikai hali. Najibu na wazaka zamani opona mie. Mapenzi rangi rangi le, nikiwa hivi yako vile. Labda nipenda nisipopenda saizi sazile. I guess I'm really not too late, but this what I want to say. My baby and I miss you. Oh yeah, yeah. Girl, I miss you, baby. The way I touch you, I'm you. The way I talk to you, oh yeah, love you.
If you're feeling good tonight, will you signify and identify? Singing for you tonight. If you're feeling love tonight, will you signify and identify? Singing for you tonight. When I dance, speed more than kilometer. I don't play a show at all. When I'm there, I'm speed more jack in on me. I don't play a show at all. When I'm there, I'm speed more jack in on me. I don't play a show at all. When I'm there, I'm speed more jack in on me. I don't play a show at all. Kilo, 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 kilo. One chak kilometer. Kilo, 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 kilo. Ocho meter. Kilo, 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 kilo. One chak kilometer. Kilo, 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 kilo. She wants to know she can't see. Call me sad, you don't get to this. Ah, you don't get to know. Oh my, you don't know, you don't know. You know, I'm the best. You don't know, you're the best.
Awe, shoko langana yo west. Now my hoop on my ten you baby. I never seen another you, baby. I got my eyes on you, yeah. I pull up on you, yeah. I
feel like I know you. Champagne, you wanna pour for you. When you move on, eyes on.
Follow me, put my hands on your waist. Girl, I love how you shake it more than diamonds. I saw you kill him with a different style. Every time you bust a wine, so fine, you already know. Baby, she when you're on the dash, when you're bukula, I'm a best guy to love you. Wanna watch him die in your mind, she can see you look by. In a sauce, in a sauce, in a sauce, in a left. Wahala, 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 fire, papa. For the thing you hide up proper. Somebody stop that. Find mommy what that. And I'm in a bit of wala, wala, wala fire papa. Wala for the thing you hide up proper. Somebody stop that. Find mommy what that. And I'm in a bit of
your body said too bad, but you get what Allah. You just make me cool. Ibadi ni Joa, to party ready, baby me bear a kojo. A call up by a soldier, it's an emergency. There's a troublemaker, say she come for the party. Almost sexy, looking for money maker. I should lock you down tonight, cause you carry contraband. You take for some kind of wine. We are no fee, understand. Pushing gong gong, come on, roll, baby, lori gong gong. I'm gonna take you home tonight. Unnecessary, oh, di dun dun.
Wahala, wahala, wahala for your papa. Wahala for the thing you hide on papa. Somebody's daughter, my mommy, wanta.
Big Nash, small Nash, big Nash, 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 small Nash,
big Nash,
small Nash,
big Nash,
Nash, Nash, Nash, Nash, small Nash,
big Nash,
small Nash,
big Nash,
Nash, Nash, Nash, Nash, small Nash,
big Nash,
small Nash,
big Nash.
We'll be right back.
Yeah, I want to see top notch, girl, top notch. Vacation, I forgot your birthday to pot. When you weave, ooh, I catch top notch, girl, top notch. Vacation, I forgot your birthday to pot. When you weave, ooh. Tell me now, please tell me now. Are you falling angel? You make me fly away, away with your love. Tell me now, are you falling babe? You make me fly, fly away, away with
my love. Amor, my amor, my amor, my amor. I say my amor, oh, my amor, my amor, my amor.
Wanangu wa Gucci Gucci, muda wa kufanya matusi. Mjini semu ya tari, no maklabu mana watoto wanashinda na chupi. Pisi za Dar es Salaam nuksi, bila pesa wakupi. Kiwa una uko nyuma ni atari, una papa juu chuchu wamebusti. Oya, 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 oya. Dandia, dandia, bambia, bambia. Goma isambe, alijui lichambe. Dandia, dandia, bambia, bambia. Goma isambe, alijui lichambe. Kwa Mungu Baba, tubariki. Sini watoto wako, tubariki. Leo tunapati, tubariki. Siku tufike kesho, tubariki. Kwa Mungu Baba, tubariki. Sini waja wako, tubariki. Leo tunapati, tubushe siku tuone kesho, tubariki. Kwa jina la Baba, amen. Na la mwana, amen. Na la lomta katifu, amen. Siye kwa kumba zaifu, amen. E kwa jina la Baba, amen. Na la mwana, amen. Na la lomta katifu, amen. Siye kwa kumba zaifu, amen.
Baba, baba, go. Yes, yes, yes.
Baba God, pombe na kunywa. Ila na mini upo. Mapenzi ya kinisumbua, natafuta mchepuko.
Pombe na kunywa, ila na mini upo. Mapenzi ya kinisumbua, natafuta mchepuko.
Ayo, tupariki,
hakina sisi. Tunavofanya mingine ya tupendi, lando tunadhiki.
Baba,
tupariki, hakina sisi.
Olo,
tunavofanya mingine ya tupendi, lando tunadhiki.
Tule Mungu Baba,
tubariki.
Watoto wako,
tubariki.
Yo tunapati,
tubariki.
Tufike kesho,
tubariki.
Mungu Baba, tubariki. Wanya wako,
tubariki.
Baba,
tubariki. Nani, nambie, yeah. Mwenzako, nauma, ugonjwa mapenzi, sio tenzi, atani wa mapenzi, mikwako, mtumwa, atani wa mapenzi, mapenzi, yeah.
Chuchu,
utani wa na stress.
Chuchu,
utani wa miupesi.
Chuchu, chuchu.
Naimba kora shati vesi.
Mchuchu,
mchuchu, mchumba wangu we. Yeah. Oh. Yeah. Nasishi kukota usingizi wangu mashaka. Ama umezidi nyota. Jua likichomoza moyo nadai nataka. Sina pa kujipoza. Aya, kwani nilikosea nini mi? Ya kushindwa kunielewa, mbona mi nikuthamini? Hadi ukasema unangekewa, siku kutelekeza mjini. Kwa sababu unakuelewa, samee saba mara sabini. Kwa Mungu fungu utawekewa. Mwenza ako, na uma. Mugonjwa mapenzi, sio tenzi, atani wa mapenzi, eh. Mikwa ako, mtumwa, yatani wa mapenzi, eh. Mapenzi, eh.
Chuchu,
utani wa na stress.
Chuchu,
utani wa na stress.
Yule mtoto wa jana kanifanya kama sijielewi. Yule mtoto wa jana kanifanya kama sijielewi. Yule mtoto wa jana kanifanya kama sijielewi. Yule mtoto wa jana kanifanya kama sijielewi.
Mwenye joto, nauma, panawasha, panauma. Mwenye joto, nauma, panawasha, panauma.
Yule mtoto wa jana kanifanya kama sijielewi. Najuta kuopota, opota.
Dokta nicheki homa, ama UTI. Nipime damu, ama malaria.
Dokta nicheki homa, ama UTI. Nipime damu, ama malaria.
Dokta nicheki homa, ama UTI. Unipime damu, ama malaria.
Dokta nicheki homa, ama UTI. Nipime damu, ama malaria.
Dokta panawasha, panauma. Panawasha, panauma, panawasha, panauma, panawasha, panawasha, panauma, panawasha, panauma, panawasha, panawasha, panauma, panawasha, panauma.
Como se llama todo?
Ulipita kwa bibi nyau au kwa mpalange mzee wakupanda dau eti utakaki unyonge. Ulipita kwa bibi nyau au kwa mpalange ujibeba kibau bau ama ulipita na kibonge.
Dokta nicheki homa ama UTI, nipime damu ama malaria. Dokta nicheki homa ama UTI.
Nalewa pombe, pombe, pombe. Navuta shisha, shisha bange. Mala malaya, mala nadanga. Nino husu nini? Umbewa nini? Squeeze mapenzi pesa na utanikosha. Uzuri wako peleka nyumbani ukawe pambo ndani. Umerogwa we, nikupende bila pesa we. Ujinga uo sina, sina, na mtakutema.
Hii dunia ya leo bila hela kadhara ulika. Ukisema mapenzi sio pesa bwana we utachekwa. Tafuta hela kivyovyote vile tena bila kuchoka. Upendi madharau, tafuta hela ili upande dau. Kweli we ni linyangau, unataka simu umepauka pau. Akuheshimu nani na weka puku? Akupende nani na una kitu? Asi tunabare bide, ukijipate njo uchunge. Every day is a holy day if you got my name, if you got my name. Every day, every day if you got my name is a holy day. Ah,
yeah.
Samba.
Wee.
Weya wena kukuka. Ah, wena
fumba.
Sina ex, sina noma. Niko best, nimechoma, nimeoga. Pamba na piga safi, nyama na kula taki.
Niko on, niko form, niko job, niko show. Niko home, niko down, naku one, naku long. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long.
Motherfucker can't injure me. Yeah, yeah, yeah. Chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Anomia chale wanajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha kusiku kucha.
Chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Anomia chale wanajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Mkosh, mitungi ya shisha na nikumosh. Una kama vinywaji ya vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Yeah. My gosh, Mitungi ya shishe na nikumosh. Bora kama vinywa ya vitosh. Kumbuga kone kaya ufosh. Sema unataka nini sasa. Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na yombosa. Sinaga shoza robosa. Unataka nini sasa. Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na yombosa. Sinaga shoza robosa. Chupa kwa chupa, miuro kafari pupa. Chupa kwa chupa, ukitaka minaku. Kume mwesho minapuwa. Chupa kwa chupa, unja mifupa. Chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Sketi, hey, hakuna kama isa mshamba. Hakuna kama isa mshamba. Kaskas macho kwa mikwanda. Kaskas macho kwa mikwanda. Hey, Bwana sifiwe.
Amen.
Milele na milele.
Amen.
Shetani akipita,
teke, teke, teke kule.
Bwana sifiwe.
Amen.
Milele na milele.
Amen.
Shetani akipita,
teke, teke, teke kule.
Ukipendwa safi. Ukiachwa
mbaya,
ukipata noti
safi,
ukifirisika
mbaya,
na mikopo safi bila kulipa
mbaya,
kuchiti
safi,
ukifumaniwa
mbaya. Sense mama lunde, sense ma.
Kila siku epibweka na visa. Huna mbele wala nyuma.
Eti nikuonge, eti nije ulinde utamu.
Nikuwange kwa utamdani, kwa utamdani. Nikuwange kwa utamdani, kwa utamdani. Nikuwange kwa utamdani, kwa utamdani. Nikuwange kwa utamdani.
Kila siku ni hasari na ubaga huu na ubadua. Mwamba ya nipitie mbali ni na machungu kawagabua. Kila siku ni hasari na ubaga huu na ubadua.
Some boy big boss, bad man voice. Like my pesa natafuta sisi kosi. Awe, usilete mikosi. Awe, shakuwa mdosi. Pata dele siyo tu jumamosi. Tukipote tukikosa tunapost. Awe, usilete mikosi. Tukipote tukikosa tunapost. Awe, tukipote tukikosa tunapost. Awe, usilete mikosi.
Ukishalewa hatushauriki. Umefata pombe bebe na muziki. Hatujapewa mali wala uriki. So, so, usipangiani matumizi. So, we, usipangiani matumizi.
Yangu duniani, hebu wacha mapepepe. Kijabili siulizi beigani, misinaga mapepepe. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto.
Tukisha lewa, atosha uriki. Umefata pombe, baby, na musiki. Atuja pewa
Taliban Tiong hapa hivi nimetuliza.
Oh, sasa je ni kwa nini DJ Lava Panda Mix? Don't try the dial.